Chicken Records.
Nimewamisi na leo tunateka we. Wale mabinti wamejaa kwenye pare. Iyo ni 50, badae ni kutichi. Waona vipi, it's just me and my new style. Wanna have some fun, kick it with my ladies till morning light.
Mashariki wanikaribishe, wananita jina Smize. Siko peke yangu, nipo na Stize. Hayo wapi hama chize, walofika kwenye nyumba wako bize. Tumetoka pande zote mitaani, pana mishamishe tushafika kwenye pare. Let's party watu fifidi na wakilisha paka wote wabambi.
Kiss music
for you, for you and you.
Yeah, the summertime is here, we fi kick it all day. You know what, no school, just a typical day. Sexy bikini, we in the building. Cash flow everywhere, we are ballin', ballin'.
Me and my